my phone just yet, yeah. Bada kushuka panda, penzi lilivunjika, iliniumaga sana. Ilichukua muda kupona, kabla hata sijapona. Na nilia basi tapenda tena, tapenda tena. Ila wewe, unanifanya na fall.
Kwako amani, safari tushawikania, moyoni wangu mwandani. Penzi lako mama zito, nisha sahau ya lea nyuma. Wako mwili wangu wapata joto, umeniweza mie. Ilichukua muda kupona, kabla hata sijakuona. Na nilia basi tapenda tena, penda tena, ila we.
Safari ya misli nipoke na we bahari ya shamu sibaki. Mama nimefall in love,
unanifanya na fall.
Baby nimefall in love, baby nimefall in love.
Unanifanya na fall in love,
fall in love, fall in love.
Unanifanya na fall,
nimefall in love,
na fall. Unanifanya na fall in love,
nimefall in love. Baby, love, oh, it's your boy, Santana.
Kone Osborne,
kick on my boy, Pondesky.